Nagutuka nkikumbuka jinsi unavonipenda mimi oh baby na kinywa changu chapanuka kwa jinsi ninavokupenda mimi oh baby naogopa hata kuliwaza wazo ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe nisingelipatana nawe Nisingelikuwa nawe, nisingelipatana nawe Nimejajaja, na ra 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 You're so perfect, you're so worth it Nimejajaja, na ra 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 You're so perfect, you're so worth it
Baby, baby, you're my flavor
Takupenda maisha yangu yote yani forever Jinsi ulivoniteka mimi Oh baby Wendota kwenye kiza Jinsi unavonibeba mimi Oh baby Naogopa hata kuliwaza wazo Ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe Nisingelipatana nawe
Wasifaulu wakututenganisha yani never